Gatonda nyiga soka wejuka nyempera jotero funa mbuchai Omofirika mwanyiga anonya gwane nyolu mufuna nasika matai
Felix Mayedet
Muna Uganda obusungu bwachinga temo bendera muli mwengali To balancing omunyo guomesa mmere sigwe gumunti gwe guomesa kachai Bwetu kulembeza obusungu tukola bichamu wechiriba
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe
Mbokaka nyobusungu waoba kuchitufu
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe
Ne wakubadde wano mu Afrika oli wakulembeza obusungu ero nenyolekamu Ebintu bya Afrika byesulika tulemeddwa tunule waffe tulikuza Amerika Bwe tuzuula amafuta wano ebintu bibijja For example na Algeria kugata Libya Nabefula bayamba baba bugaga baffe na kuno nabibazimba Oye yawerera noye yawererwa education system bawombera Bitujjako waya era widukeya aiswea Bwe tukulembeza obusungu tukola bichamu Wechiriba
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe
Mbokaka nyobusungu waoba kuchitufu
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe
Tusigaze obuwangwa
yeah.
Nze nawereka twewala amawanga Uganda obusungu bwachinga temu bendera muli mwengali To balancing omunyo guomesa mmere sigwe gumunti gwe guomesa kachai Bwe tukulembeza obusungu tukola bichamu wechiriba
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe
Mbokaka nyobusungu waoba kuchitufu
Emirembe nemirembe Emirembe nemirembe